Ha hona letho le sebetsang ka hare ho masepala wa letsemeng. Majoro ha a tsamaisane le melao le dipehelo tsa Municipal Finance Act, ha latele melao e leng hore o tlamehile a e fologe ka budget-e. Budget-e hore na e tlo execute-wa jwang, e tlo sebediswa jwang ho ntshetsa ditshebeletso ka hare ho masepala ona e ntse le potso. Hona tjena le CFO le yena o under suspension, ke hore maemo a ditjhelete ka hare ho masepala ana a lokolohile ene ke mathata a mangata. Ha hona mang a kgonang ho araba potso efe kapa efe. Feela re le mokga Democratic Alliance re ikemiseditse ho lwantsha bonnete ba hore mathata ana ha impact di audit outcome, haholoholo ebile ha impact baahi bona ba masepala wa letsemeng. Be leng hore ba lebelletse ka tshepo hore o be le masepala o sebetsang o ntshetsang pele ditshebeletso molemong wa bona.